nkwasɛm bere ni onua ebraso sɛ obetie nkwasɛm bɔmɔdea ɛne deɛ mu fo bi ɔbɛn wo onua wo ba oye awadamfo wɔase wɔn sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu asɛm efiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba nkyɛn ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna ne mu ɛbɛkyɛ asɛm ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae wo a wosu no a wokorɔn ade nyinaa so tomfo ɔsoro ne asase wura ɛda wase sɛ mpo wama yɛhunu ɛdɛ ɔde yɛbɛsrɛ sɛ meɛhu ɛberɛ te sɛ bio ɛwo da foforɔ na watwe foforɔ bosom foforɔ na afe foforɔ bere biara kora yɛn aberɛ ɔhaw no amanneɛ biara ɛnka wo ma deɛ woni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no ɔde ɔni wo so ɔte no gyeereɛ mu ɛda wase ɛrɛhwɛade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn na asɛm yi wato no din bio sɛ waiting for the vision to unfold sɛ wobɛtwɛn sɛ nisoadehunu no ɛbɛba mu na mene ɔreka no mehunu adeɛ bi sɛ adeɛ baako ɛha yɛn yɛn ankasa ɛnyɛ wo ɛnyɛ me nko no sɛ wɔ nipa bebree abrabom sɛ ɔtwɛn ɛyɛ adeɛ a na ɛnipa ntimi ɛntwɛn ɛne sɛ wohwɛ Habakuk ti mmienu yi mu mmiɛnsa yi asɛm a mene wobɛkyɛ yi a yɛtoa so yi odiyifo Habakuk ne berɛ so no na nnɔma a ɛkɔ so wɔ ɔman Israel mu no wɔni bɛsɛ no ayɛ chaos na ɛyɛ adeɛ a yɛ ɔhaw ne ateteɛ nea nyankopɔn kyerɛ Israelfoɔ Judafoɔ sɛ wɔnyɛ no wɔnyɛ nti na ma ɔman a ɔman no Juda no na wɔbrɛ tɛmmuo mu firisi atɛmmuo nkurɔfoɔ ba bɛdi wɔn so nanso na yɛwɔ difoɔ wɔ mu a ɔnti onyankopɔn ase wɔ nnwuma bi ho bisa nyame ɛserɛ wɔ sɛ ɛserɛ sɛ yɛgyanom kɔɔ ɔhaw ne atete bi adede yɛfrɛ wo a wobɛgye yɛ so nyankopɔn sɛ ae babɛgye mo so mmom da mo ntwɛn maaka sɛ saa deɛ maka fa mo ho biara no bɛdeɛ bɛba mu tɛdifoɔ Habakuk ɔno deɛ ɔte aseɛ na nnipa no nte aseɛ saa nso na mene mmienu adubrɛ bi a yɛnyɛni da soɔ ne nnɔma yɛhwehwɛ no ana yɛnte aseɛ yɛpɛ sɛ nde yi ara ɛba but ɛnyɛ yɛbrɛ ne onyankopɔn berɛ o ɛna yɛadwen ne onyankopɔn adwen na onyankopɔn ɛne suadehunu bi a waka biara ɛbɛba mu onuade a mefa akwanya wɔ so aka kyerɛ no sɛ daakye asɛm a onyankopɔn aka bi ɛbɛba mu ɔhunu daakye ɔnim akyirikyiri asɛm onyankopɔn anim sɛ ɛberɛ bi bɛba no electric wire yi sɛ onipa de ne nsa som a ɛbɛkye no deɛ but aboa no anomaa deɛ ɔsi so a ɛnkye no ɛno nti no ɔbɔ anomaa no ɔde rɔba afa ne nase a ɔsi electric wire so a sɛ ɛyɛ heavy duty wire koraa no a anomaa no ɛnkye no da nti onyankoropɔn ne suadehunu bi aka biara ɔyɛ onyankoropɔn a ɔnim akyirikyiri ne daakye asɛm na deɛ waka biara no ɛrenka akyi ɛbɛbɛm bɛbɛm ankasa ama wo his vision for the future will surely come to pass ɛde ɛma Habakuk ka kyerɛ Judafoɔ no sɛ deɛ ɔno onyankopɔn aka biara bɛbɛm o ɛne nti mamo mpa aba nti wɔtwɛn ɔgu so a wɔtwɛn ɛnti yɛhu sɛ onyankopɔn ayɛ ana yɛka ne sɛ we be say our special plan my and so ya mum ya plan mum na ye ni je wo chen onyankopon de ya plan ya hwe hwane pa se bam e onye nyam na wi ase wo dia wo na boy na wo na boy wi ase de obo na dia no aka se sei ena meye ya so ye pe ni sei e no kure mum bisa mama mum hwe mum bo ma bie mu de obisa wo ma no de hwe no hu de obo mo bie ma e bre anya mi ahyehye na sebem o ka bakok timye no no imu mi ensa na o se na adehun no eda so chere bra a wa hye no na erepekwan abam na ye no kran so se atwen hwe asim pa twen no ara na badie ebeba erenkechi sai asemi na nyame asem so me come out se ne da wa kuma su biara wa ya krado se wo hwehwe e woni da so no ade no adwentwe ne nase o aware no adwentwe ne nase o edwuma no adwentwe ne nase o sika no adwentwe ne nase o ba twen ara he na wa mfa koti kwa bi so anko ye bibi amfa ngu nyankopo enu ase twen ara e de benyina ba ka so na nyankopo wo ye e de bibi a why are that one? No be quiet because we a bumpy and prancer. Said I'm thinking I can't bakunumuno. Say, the coda besser that's a bonhono. For ban and budget tuning, if you do me in a no. So it was our court doctors winging Nansona Unia Ayarsa. The broad share you know. Bible say, what in a saka, Natalia no. Market will be no more than a try. She touched the hem of his garment. No more than a try. Miss us, we are in. Then you can't found say, yet denara, wouldn't cock a tassel. Now, but sorry, no, may catch her say, and then you bring a semi mount, and now no pay a semi mount. So, what's in the way you brew? So, what's in the hand of Poe? So, what's in the way you? What's in the hand of Joe? Now, we take and cross them. Our life word media ministry as well. Our the clouder. The customer may catch her and say, Bano kuso na tadium no. Na hoto no no. Rade mra sabai mo na kuso hoto na nyawa yaresa. O se twentwen asimpa twen arara. Eno ni se ohwa o se it will certainly come and it will not delay. Onyankopon hye Habakuk nkura se ade no me onyankopon na maka no. O hye me hye nkura. Say, Koswaraka, say the Amakano, a bebum. Now, what is a bushano? But you can anassi. It will be an apasia womb zakus you. Now, I'm found with the apasia womb bakus yae, when Yamia Kafa, who will be a bebum. Now, the apasia would not so nepa and say, Chay, Awariano Bamanet is appointed to. Chay, Ibiana Yau Kruno. Abana is appointed to. Chay, Ibiana Yau, you don't know. Che eni penyi na ba puo bero yakopon de ompo che eni mara ntin konu meduro nwu ade ba konu se nya butre de bebia na den de bebia babo no sometimes I say obi o jagi no bp ade ba kwa hwe na 12080 ebi 75 ade ba chide ko 130 ba kuno 150 160 ba de obetimi doctor kajon se unu sa no nsio na da ho boko na oda oboko for some time na twen a ebetimi aba the brain swab so ba ko to din sana sometimes ababo na yo etiminia yari twen se nyakopon ebehye bosha waka fire bono iswade hun ba twen twen na ase ba ba de ebebe maman ye twen se ebebe nyamwa de ba kro se si enya botre na ye hwe se nyakopon eye bi papa bi afaye ho na ese ye twen so se ye ba yomonyomonyom na obi ehu enu se na ye dan na se na me twen nyame enu da bi ese ke kan ye ho ye hwisho nyakopon ahobambo ene na kwankyre na ye bo modese ye begyina ne ne obreseri so ohaw amane ye ne atitie biara opegya no ya brabo bia no ye betime ene ne edi esi Nyankopɔn yɛda Nyankopɔn ase sɛ ɔde ne suade hunu de ade ade ama yɛ na menim sɛ Nyankopɔn ne suade hunu biara baka afɔ ho biara no ɛyɛ dan abɛbɛm ɔhaw na amanneɛ bɛba deɛ but Nyankopɔn ne suade waka afɔ ho biara ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛbɛm nti moma yɛnya abotire yɛntwɛn Nyankopɔn anim anyɔma bɛbɛtumi ayɛ ma no aboa yɛn paa America akyerɛw ɛnnɛ ne sɛ Omodia se obetimi enya abotire. Omodia anya bre na trase. Na hwɛ Onyankopɔn bɔhyia waka afa ho. Sua Bible bompae onyame ninkita ho. Omodia se obeka Onyankopɔn edɔ ho asɛma kye afoforo. Na hwɛ bebia wabrabom no enyoma nhyɛda nkoyie no. Obodie se obeyi saa nyoma na ide efiri wabrabom. Na bisa ho se Besides, a bear day and a way to my chain. Sa Boshe, I can was him. Nasa is a room and yaka farm, a bit in a bum. Yavisha, Nahumbambo, and in a quaint say. Maybe I am mon pie. Never found to Yakupon say. On all your young coupon are, or boss soon as I say. On in two minia holding in our room. On no bow, no near yet, nor the man of my entity. Say, or how now my name book pigeon one. Ono Nyankopɔn no pɛgya ne nsa no hyɛ ne ho anim nyam. Bɛda wo ase sɛ wotie saa asɛm yi firi nkwasɛm ɛyɛ LifeWord Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Kɔ LifeWord Crowder www.lifeword.org akɔ bɛhu bibie bɛhu nkwasɛm hɔ wotie asɛm yi na wotie a sɛ bɛtumi aboa wo na aboa foforɔ. Wo nso wotie a wo nko ara fa nhyɛ wo ho. Kachirobi, obi sun kachirobi, obi sun kachirobi. Nkwasem. So on fakire so kraje nkwa. Ene ya dumre, ene ya nkwa jida. Men chwen se, e china, nao di awa wawon. Se yusen se, o china eni wo. Ene ya dumre, nkwa jida. Kasi Yesu, fa Yesu asis, Yesu, ma fa se me kra, ene ma jinkwa. Fa mboni biya chemi, nemi timi transe mam. Ya me timi ya chemi ni mne. Boshe biya waka biya, afa mi hu biya, itimi ya bim. Beda wasi. My telephone number is hipfordjackson@oneme.com. Telephone number is 0244-86-9499. 0244-86-9499. And Kwasem, any, whatever I say, 17 Kwasem. Bye bye.